Regional represents Sakatai. Kwa Yesu ni don't say Yesu mwana mzabe.
Nikupenini baba
cha,
mimi nakupa mimi
cha.
Nikupenini baba,
that's right.
Nani ongeze don't say
Zeta.
Nikupenini baba
cheza,
mimi nakupa mimi
sifu.
Nikupenini baba
waka,
nani ongeze
don't say
cha. Jina lako naita mwami wanje. Sasa menifanya je, zawadi nitaleta. Sifa zako ndabeta, pokea utukufu. Wewe ni Mungu mkuu. Jina lako naita, ninashinda mavita. Yesu Mungu aliye juu, Baba Roho Mtakatifu. Inua mikono juu, sifa ni takatifu. Chezea Bwana Yesu, yeye ni Mungu mkuu. Wajaluo samaki,
samaki.
Wamasai ni ngombe. Mungu anakula nini?
Sifa.
Mungu anakula nini?
Sifa.
Yesu anakula sifa.
Sifa.
Ibende ushiba.
Sakata,
Nikupenini baba, mimi nakupa mimi. Nikupenini baba.